Manja mbasi, mtunga mwanja kanjeo Nina basa mahlosi, mroja suwela Mbasi magalanga, nina bagalanga libozi Elishisa mabele zukutani Mabuya saze mbete uko kwani Mroja ganga gana Woba nasendende nientu, uya sana Weno pati nduwe mnyama, wa shamanji kwa feluta Kojana yungosi, mbanga zi
Ubizo, 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 urami Whatever you have, don't fear. The power you have inside you. Don't be afraid to embrace it. Follow your dreams, Fletcher. Whatever you have, don't fear. The power you have inside you. Don't be afraid to embrace it.
Ubizo, 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 ubizo.